amangolila
mai malawi
wolila
mai malawi
amangolila
mai malawi
wolila
mai
amangoti ana angainu ana angaino amangoti ndikufutika ndikuzuzika inu mulipo taonani ndinakupatsani kamoyo kabwino kokongola inu taonani ndinakupatsani teyana tabwino tokongola komba noka noka mukumapana mukumalimbana mukumatembelelana mukumapondelezana simukukondana mukumasalana mukumatamba chose chomanende kachitenje ndikamuti kamalaya ndikamuti kabulangete ndikamuti amangolila
mai malawi
walila
mai malawi
amangolila
mai malawi
walila
mai
amangoti ndikufutika ndikuzuzika inu mulipo chuma chindi changa magali moto wandi anga mumapangira miyala yanga mafuta ndi anga ngakhale magetsi ndi anga zimapangidwa ndi madzi anga koma nokhanokha mukuzilengela matenda machilitso ndikumagulitsana ndinu ankhwidzi
Mulindisi si 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 si
amangolila
mai malawi
mai malawi amangolila
mai malawi
mai amangoti ana angainu ana angaina mangoti ndikuvutika ndikuzuzika inu mulipo
amandiseka zimai azanga tikakumana kumagulu mai malawi mumakhala ngati simunabelekepo inu amandidaba zimai azanga tikakumana kumagulu mai malawi mumakhala ngati simumamuopa mulungu koma rife rimakusilirani mulindi kanyanja kabwino mulindi mitsinje yabwino mulindi kanyengo kabwino mulindi kanthaka kabwino mulindi zinyama zabwino mulindi maviri yabwino ana anu ndiwopilila bwino ngona ndikakhala ndimagwada pasi kumpembedza na malenga mwamba chonde mbuye dziko msali lange mlange ine monga kolola oh my god
Hey!